Numeri 28 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yala abantwana bayiZrayeli uthi kubo, umnikelo wami isinkwa sami seminikelo yami yomlilo, iyephunga elimnandi kimi, niyakuqaphela ukunikela ngawo kimi ngesikhathi sawo. Verse 3. Wothi kubo, lo ungumnikelo womlilo niyakunikela ngawo kuJehova, izimvu zamaduna ezinonyaka munye ezingenasici, zibe zimbili njalo ngosuku, zibe umnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 4. Enye imvu yakunikela ngayo kuseni, enye imvu unikele ngayo kusihlwa. Verse 5. Kanye nokweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo, ibe umnikelo wempuphu ecovwe nokwesine kwehini lamafutha agxotshelweyo. Verse 6. Kungumnikelo oshiswa imihla yonke, owamiswa entabeni yaseSinayi ube yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 7. Umnikelo wawo wokuphuzwa uyakuba ngokwesine kwehini, ngemvu inye endaweni engcwele, uyakuthululela uJehova umnikelo wokuphuzwa wophuzo olunamandla. Verse 8. Enye imvu yakunikela ngayo kusihlwa, unikele ngayo ibe njengomnikelo wempuphu wasekuseni, nomnikelo wawo wokuphuzwa, umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Verse 9. Ngosuku lwesabatha izimvu zamaduna ezimbili ezinonyaka munye ezingenasici nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo, kube umnikelo wempuphu ecovwe namafutha kanye nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 10. Lokhu kungumnikelo oshiswa amasabatha onke ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 11. Ekwethwaseni kwenyanga niyakunikela ngomnikelo wokushiswa kuJehova, amaduna amabili nenqama ibenye, nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 12. Kanye nokweshumi okuthathu kwempuphu ecolekileyo, ibe ngumnikelo wempuphu ecovwe namafutha ngaleyo naleyo nkunzi, kanye nokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo, kube ngumnikelo wempuphu ecovwe namafutha ngenqama inye. Verse 13. Nokweshumi kwempuphu ecolekileyo ecovwe namafutha, kube umnikelo wempuphu ngaleyo naleyo mvu, umnikelo wokushiswa wephunga elimnandi, umnikelo womlilo kuJehova. Verse 14. Umnikelo wabo wokuphuzwa uyakuba ingxenye yehini lewayini ngenkunzi, nokwesithathu kwehini ngenqama, nokwesine kwehini ngemvu. Lokhu kungumnikelo wokushiswa wezinyanga zonke kuzo zonke izinyanga zonyaka. Verse 15. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono kuJehova, kuyakunikelwa ngayo kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 16. Ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane lwenyanga, kuyiphasika likaJehova. Verse 17. Ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga kuyakuba ngumkhosi, kudliwe isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 18. Ngosuku lokuqala kuyakuba khona umhlangano ongcwele, ningasebenzi imsebenzi. Verse 19. Kepha ninikele ngomnikelo womlilo, umnikelo wokushiswa kuJehova, amaduna amabili nenqama ibenye, nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye, zibe ngezingenasici kini. Verse 20. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo ecovwe namafutha, ninikele ngokweshumi okuthathu ngenkunzi nangokweshumi okubili ngenqama. Verse 21. Unikele ngokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana ezisikhombisa. Verse 22. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ukunenzela ukubuyisana. Verse 23. Ninikele ngalokho kanye nomnikelo oshiswa ekuseni ongumnikelo oshiswa imihla yonke. Verse 24. Niyakunikela kanjalo imihla yonke kube izinsuku ezisikhombisa, isinkwa somnikelo womlilo wephunga limnandi kuJehova. Kuyakunikelwa ngakho kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 25. Ngosuku lwesikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imsebenzi. Verse 26. Ngosuku lolibo lapho ninikela ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova emkhosini wenu wamasonto niyakuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi imsebenzi. Verse 27. Kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa wephunga limnandi, amaduna amabili nenqama ibenye, nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye. Verse 28. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu exovwe namafutha, okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi, nokweshumi okubili ngenqama inye. Verse 29. Nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 30. Nempongo ibenye ukunenzela ukubuyisana. Verse 31. Niyakunikela ngazo ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke, nomnikelo wawo wempuphu zibe ngezingenasici kini, kanye nemnikelo yazo yokuphuzwa.